kuridhika. Mana kukosea ni wajibu, Mola meshaandika. Nasianguki, mimi nimechaguliwa. Na nitegemea achoki, hajawahi kupitiwa. Navyotuma vini uwe to vina nikuza, vina nipa ujasiri na kuwa gado kamili. Taka kunizurumia kupite kwake kwanza, Mungu wangu halali ana ulinzi mkali. Na ndio maana naringa, 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 nalindwa na Mungu. Msinione na vimba, na vimba, na vimba, na vimba, na vimba, nalindwa na Mungu.
Praise the God. Kiss the Lord.
Jombiwa nyungu nyungu wala mtu mwenye marifa. Kweli mabaya sikosi, najua mazuri yangu mtaya sema nikifa. Unanyona na pamana kwa tabu na dhoruba, nilinde virogo vya walimwengu visinifike ngo. Utadhani wao hawana, umewapa vikubwa, ila bado hiki kidogo changu kinawatoa roho. Hey! Nasianguka